kitera kuyimba nine dalu buli omwamanyi naye kulunuka nzikakane wali obadde kawongo sobedwa ng'olowooza olemeddwa abaduyi nga be bakuyiga ebizibu nga gemakago akyuse kidde nakifuuka obudde akyusa amaziga n'agafuula essanyu yakoze nange bineewuunyisa tula tuwaye 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 tula tuwaye kumukama byakoze nange bineewuunyisa tula tuwaye tuwaye abagumba abawadde abaana abaavu abawadde kasente ebizibu mulabya bitwala ate takeere wamunange mwekiri mukama bikyusa topapa kudduka nambye bwekiri muwe akaseera nga wadde luli byalema ani awakana timukama asuubiza n'atakola ani awakana obujulizi oyita nga gye mbeera siritana mbeera mame mukama muli mbeera neeyo gye mbeera ye mpaki kwenkwata n'enywera nze byakoze nange bineewuunyisa tula tuwaye 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 tula tuwaye kumukama byakoze nange bineewuunyisa tula tuwaye tuwaye abagumba abawadde abaana abaavu abawadde kasente ebizibu mulabya bitwala ate takeere wamunange Sente, que visivo mulher e a vitória, até taquera o amor.